Wena uyongihlalela emsamo umhlatsane ngishonile. Yiweni phakade lami. Yiwena uyongiwasheli, wena uyongiphakela umhlatsane ngilambile. Bathi khethile khethile. Yiwena ngikhethile futhi ngikuthandile. Ketile ketile, iwene ngiketile futhi ngikuthandile. Belunga lalelo londa, mhlabe fika kuwe bekutshela ukuthi ngijolile. Isinqumo ngasithathela abangani, iwena owazi inhliziyo mijabulile. Ngiphile emhlabeni, cela ungangishiyi isithandwa sami endleleni mangiphambukile. Mangiphuma ngemazweni, ngiyophandela ikusasa lethu ukuze hlale qhakazile.
Ngikuqhakazile mama, mina sengikhethile. Zathumela malume mama gigizela. Kodingi mtolile, tohlabi mbuzi ngimbike babadala. Seba kalile banyo nulu mabunda, pati yopela sofana malam. Mina nchani pato yako malam, uhle bakola na gimi wibonasi. Kichandwa sami lala nami, pela wenu bambula ami sandwa sami.
Santana muntu uthando lakho lungwalisa maweni. Inhliziyo yami icule mafutheni. Obengamandla bese uphume ephepheni. Uhlezi ukhona wena emaphupheni. Noma ngikhoda uhlezi usemlonyeni. Inhliziyo ihlala ibalisa ngawe.
Iweni ithemba lami. Wena uyongihlalela emsamo umhlatsane ngishonile. Yiweni phakade lami. Yiwena uyongiwasheli, wena uyongiphakela umhlatsane ngilambile. Bathi khethile khethile. Yiwena ngikhethile futhi ngikuthandile. Ketile ketile, iwene ngiketile futhi ngikuthandile. Hey.